Louange et remerciement au Seigneur pour le privilège que nous avons d'être ici pour adorer, pour écouter la parole de Dieu. Celui qui a véritablement reconnu
uwamenye by'ukuri koko
que nous ne parlons pas seulement de la parole de Dieu,
tutavuga gusa iby'ijambo ry'Imana, ahubwo ko Imana ituvugishiriza mu ijambo ryayo, uwo yamenye ikigenderewe. Kwizera ko Imana yashyize byose munsi y'ijambo ryayo, ibyaremwe byose.
Il a placé le soleil et la lune, les plantes et tout le reste.
Il a placé
tout cela sous sa parole.
Et tout se déroule conformément à sa parole.
Nous poussons notre réflexion
pour notre pensée. Igitekerezo cyacu cyabyo turi gutekereza
rero tugera
ku itorero ryo mu isezerano rya kera n'iryo mu isezerano rishya. Mushobora gufata Aburahamu, Isaka, Yakobo, Isirayeli yose, bose bari bari munsi ijambo ry'Imana. Imana yavuganye na Aburahamu, Imana yavuganye na Isaka, Imana yavuganye na Yakobo, Imana yavuganye na Isirayeli. Amoko yose yavugaga ngo ubwoko bwose ntibwavugaga ngo ntidushaka ko Imana ituvugisha tudapfa. Ahubwo wowe Mose wumva ibyikubwira maze ubitubwire, nkuko biri mu kuva 20:19. Ibyo nabitekerejeho uhereye ku cyumweru gishize, by'umwihariko natekereza ko by'ukuri koko Imana yashyize byose munsi y'ijambo ryayo.
Nous avons déjà prêché depuis longtemps là-dessus,
kandi twanasobanukiwe, twamenye icyo Imana yasezeranyije muri iki gihe, ibyo yahishuye, kandi ibyo turabyubaha turi munsi y'ibyo. Nk'uko
sous la parole de la promesse.
Tuziko hariho isezerano rishya, hariho yari iri munsi y'isezerano. Yohana Umubatiza ubwe yari yasezeranijwe n'ijambo rye, umurimo wari uri munsi y'ijambo ry'Imana. Ntabwo wari umurimo cyangwa inshingano z'umuntu yari ku giti cye, ahubwo byari bivaga ku Mana. Igihe
simplement écrit dans Luc 1 verset 4.
Yaragiye kuvuka Marika Gabriel yaravuze ati amahoro abane nawe, niko byanditswe no muri Luka 1:25 ati Marika yaravuze ati hahirwa uwizeye icyo Imana yamubwiye kuko icyo yamusezeranije kizasohora. Amen. Ibyo rero tubirebye uko bikwiriye uyu mugoroba, rero tubona yuko ku isi hariho abantu Imana ishaka kugira icyo ikorana nabo. Imana yavuganye n'abo bantu, baba ari umuntu ku giti cye cyangwa itorero, ku bw'ijambo ryayo igahishura ubushake bwayo n'ibyo yendaga gukora. Maze kubabwira ko ku cyumweru gishize hari ikibwirizwa numvise mu Busuwisi, natumyeho icyo kibwirizwa cya inyandiko zacyo zanditswe n'intoki. Ni ikibwirizwa cyo umuprofeseri wo mu Budage afatisha muryo muri Yesaya 60:1 ati byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka burakurabagirana. Murikiye ni Yesaya 63 umurongo wa mbere. Ntabwo umanuzi avuga yirarira, ahubwo azi impamvu ubwiza bw'iteka buza. Nuko uhereye ku itangiriro ry'icyo kibwirizwa cyanditswe, natangajwe n'iki kintu nabonaga kitize kimvaho, kuba kuvuka k'uwo mwana Yohana kwarashyizwe munsi y'ijambo ry'ubuhanuzi. Mbese ibyo nanjye niko bimeze ku buzima bwanjye? Mbese nanjye ubuzima bwanjye buri munsi y'ubuhanuzi cyangwa se munsi y'ijambo ry'Imana? Nicyo abaza uwo muprofeseri. Aravuga hano yego yeruye ati ubuzima bw'abo bantu bwari buri munsi y'ubuhanuzi, ijambo ryahanuwe. Niko no agakurikizaho ikibazo ati mbese no nanjye uyu munsi niko bimeze? Ubuzima bwanjye bwa buri munsi y'ubuhanuzi munsi y'ijambo ry'Imana? Rero bibaye ari uko byaba ari ukuvuga ko muri byose ari ugukora ku buryo ijambo ry'Imana risohora muri njye. Amen. Muzi ikintu cyambayeho ubwo numvaga ayo magambo kuri radio? Aravuga ati iyo ijambo ry'Imana riri mu buzima ku buzima bwacu, biba bisaba ko uko byagenda kose iryo jambo ry'Imana risohora. Dushaka kureba uburyo byagenze kuri Yohana, uburyo byasohoye kuri Yohana, uburyo byasohoye ku itorero ryabanje, uburyo byasohoye no mu bukozi bwa hano muri iki gihe cyacu. Ikibazo rero nyamukuru ni ukureba niba mu buzima bwacu ubutumwa bwiza atari inyigisho gusa n'ubuhanuzi, ahubwo tukareba niba koko ubwabwo buri munsi y'iryo jambo ryahanuwe, ndetse niba bishobora kwishingikiriza gusohora kw'iryo jambo ryahanuwe. Kandi nibyo ngibyo, aho ngaho niho ukwizera kwacu kugomba gukora. Abivuga hano nk'uko nabisomye, ndetse no hepfo kurusha aravuga ati icyo gihe igikenewe nuko muri byose ari ugukora ku buryo iryo jambo ry'Imana risohora muri njye. Aho rero niho bigaragara ko ubuzima bwanjye bufite intego yisumbuye, ko kuva ku itangiriro bugomba kuba bufite intego. Si intego iri mu bitekerezo gusa cyangwa intego ivuye mu kiganza cyawe, maze bikaba bishingiye ku irari ryawe rihora rihindagurika, ahubwo bikaba bigishingiye ku ijambo ry'Imana rifite agaciro gakomeye kurusha intego zacu bwite. Murebe ibyo umugabo umwe mu kibwirizwa cye ku cyumweru cyashize mu gitondo yabwirije. Ntabwo rero igomba kuba ari intego wowe nanjye twishyiriyeho, kandi ko biri kose iyo ntego ntiyashyikirwa, kuko iyo ntego iba itandukanye n'intego y'Imana. Mbese itorero ry'Imana ntiryashyizwe mu bihe munsi y'ijambo ry'ubuhanuzi kugira ngo rireke intego ryazo bwite, ahubwo bashyikira intego igomba gushyikirwa, atari ibyifuzo bwite, kuko ntabwo bizemerwa. Ahubwo ijambo ry'Imana ryahishuwe na gihamya mu mutima w'abizera ko bashyikira intego. Nanoneho akongera akabaza ikibazo ngo mbese mu buzima bwanjye naho hariho ijambo ryahanuwe rigomba gusohora ku buzima bwanjye no ku buzima bwawe. Hari amagambo y'ubuhanuzi agomba gusohora. Hari ijambo ku buzima bwa Yohana bwari ubuhanuzi bwa Bibiliya. Ni nako bimeze no ku itorero ry'isezerano rishya. Umunsi wa Pentekote nawo wari uri mu ijambo ryahanuwe, maze Petero abumbuye akanwa aravuga ati: bakundwa bene data na bashiki banjye, nk'uko biri mu byakoze n'umwaka 2:14-16 ngo aba bantu mureba ntibasinze nk'uko mwibwira, kuko ubu ari isaha ya gatatu y'umunsi. Ahubwo ibyo mureba, ibi byavuzwe n'umuhanuzi Yoweli ngo itorero ryo bisaro rishya ryari munsi y'ubuhanuzi. Nicyo rero uyu mugabo abaza ati: mbese mu buzima bwawe hariho ijambo ry'ubuhanuzi rigomba gusohora? Niba ari uko, ubuzima bwanjye bwaba buruta cyane imibabaro n'imihate nibi hora bituruka muri ibyo biba atari ibyo, bwaba ari uzimwanya buteje agahinda, byaba bihuye n'uko isi ingira. Ahubwo ubuzima bwanjye bugaragaza ikintu gikomeye kigomba gusohora, kuko hariho ijambo riva mu ijuru, ijambo ry'ubuhanuzi ku bwanjye. Mbese niko biri? Hariho ijambo ry'ubuhanuzi riho ku bwanjye? Aya ni amagambo yavuzwe n'umugabo waba wenda sahari atarigeze yumva n'ubutumwa bw'Imana muri iki gihe. Tuzi ko turiho mu gihe cyahanuwe. Hano uyu mugabo aravuga ati: hakurya y'umuhate wose ubuzima bwacu uzawufite intego. Noneho murebe ijambo ry'ubuhanuzi riri ku buzima bwacu. Hanyuma aravuga, agaruka kuri ibyo byose ati ngo: ndashaka guceceka akanya gato, kumara akanya gato ncecetse hamwe n'iki kibazo. Ikibazo cyo kumenya niba mu buzima bwanjye hariho, ku buzima bwanjye hariho ijambo ry'ubuhanuzi rigomba gusohora. Ati: kuri icyo kibazo ndashaka kumara akanya gato ncecetse. Hanyuma arasenga ati: mukundwa Mana, niba hariho ijambo ry'ubuhanuzi ku buzima bwanjye, niba hari ijambo ryihariye ku bwanjye, urampe kuryumva, ndakwinginze. None muravuga iki noneho? Niba hariho iri ijambo ry'ubuhanuzi ku bwanjye, ku buzima bwanjye, rero urampe kuryumva, ndakwinginze.
Savez-vous ce qui s'est passé en moi
Muzi,
ce dimanche matin?
Icyabaye
muri
njye ku cyumweru gitondo, nararize nakinari gukora. Numvise uyu mugabo ashimangira avuga ibintu mu buryo bucukumbuye, maze amarira atangira gutemba. Umugabo ndabisubiramo, utarigeze yumva ibintu byose twumvise, niko twabitekereza. Nuko umugabo arakomeza ati: nizera ko ijambo ry'ubuhanuzi kubwanje ntago kize kuba ntago byigeze kuba ikintu kidafututse, kuko ahantu hari ijambo ry'ubuhanuzi haba hariho n'umucyo w'Imana. Aho niho Imana ihishura ubushake bwayo ikerekana ibyo yagambiriye gukora. Noneho aravuga, akomeza kuvuga kuri Yohana ati yarazi ngo Yohana arazi ko mu buzima bwe ari hariho iryo jambo ry'ubuhanuzi. Yarazi ko ubuzima bwe ari bwo iryo jambo ry'ubuhanuzi. Yohana, none wowe uzi iki? Njyewe nzi iki? Niki twumvise mu gihe cyacu? Twumvise ijambo ry'ubuhanuzi, ndetse Petero yari yarabivuze muri iki gihe cyangwa muri icyo gihe, ati dufite ijambo ry'ubuhanuzi turushaho gukomera, dufite nk'umucyo umurika. Yesaya 63 umurongo wa mbere, byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje. Hagati y'umwijima Imana yerekanye ijambo ry'ubuhanuzi rimurika kugira ngo bose bamurikirwe naryo, babone inzira ibajyana ku Mana.
Amen.
Uko mugabo akomeza avuga ati Yohana yagombaga kwigira mu butayu, agomba kwigira ibyo biri mu butayu, kuko yagombaga guhinduka umuhanuzi w'isumba byose. Umuhanuzi avuga ijambo ry'Imana ku bw'igihe cya none. Niko byanditswe hano muri iki kibwirizwa cy'uyu mugabo. Umuhanuzi avuga ijambo ry'Imana ku bw'igihe cya none.
Écouter aussi n'est pas une chose évidente.
Kumva nabwo ntabwo ari ikintu kikora ubwacyo. Murabizi ko byashuye igice cya mbere handitswemo ibyo bintu byombi ngo hahirwa usoma kandi hahirwa n'abumva amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo. Byahishuwe igice cya mbere ku murongo wa gatatu. Umugisha w'Imana uri kubumva ijambo ry'ubuhanuzi ndetse no kubarivuga. Ariko aya magambo afite uburemere bukomeye ku bwacu. Imana ishobora kuvugana n'abantu mu buryo butandukanye. Imana ishobora kwihesha icyubahiro cy'ishimwe mu kanwa k'impinja, kandi nta muntu watungurwa, wari ukwiye gutungurwa n'uko hashobora gusohoka ubuhanuzi mu kanwa k'umuntu kugira ngo bihamirize iby'Imana yakoze muri iki gihe. Uyu mugabo niba ari kuvuga hano ngo umuhanuzi avuga ijambo ry'Imana ku bw'iki gihe cya none, ibyo si byo twabonye. Umuhanuzi ntabwo agira ibiroto kubw'ibintu bizaza, ntabwo areba ibyahise gusa. Umuhanuzi areba ibizaza, areba ibyahise, ariko Imana imukoresha kubw'igihe cya none hagati y'ubwoko bw'Imana. Amen. Kandi ni nawo mugisha uhora ugaragara. Umugabo arakomeza akavuga ati ntekereza ko Yohana yitaye yize ibyanditswe byera mu butayu. Uko byaba byaragenze kose ntacyo bivuze. Yari azi inshingano ze azibwiwe n'ijambo. Uyu munsi twabaza tuti mbese yari azi gusoma no kwandika? Icyo si cyo kibazo. Ahubwo ikibazo ni ukumenya niba koko yarigishwaga n'Umwuka Wera, kandi ku bijyanye n'ibyo handitswe ko yujujwe Umwuka Wera akiri mu nda ya nyina. Luka 1:15. Umwami wacu nawe ntabwo yagiye ku ishuri cyangwa se nta nibyo tubwirwa, ntabwo tubwirwa ko yaba yaragiye ku ishuri, ariko aho umuzingo wa Yesaya yahise soma nijwi rirangurura. Umwami wacu yarazi gusoma no kwandika, abahanuzi bayo bari bazi bose gusoma no kwandika, babe barabyize cyangwa batarabyize Imana yarabibigishije. Babaga bazi ibyo bumva, bari bazi ibyo bavuga, bazi n'ibyo bandika, kandi dufite ijambo ntakuka ry'Imana. Noneho mu gihe agera ku gace ka nyuma aravuga atya ati ngo noneho nanjye natwe hariho amagambo y'ubuhanuzi dushobora kuyakura muri Bibiliya cyangwa kuyumva mu kibwirizwa, nk'uko tuyasangiye twese. Ariko ijambo ryawe bwite, ijambo ry'ubuhanuzi ryihariye ku buzima bwawe, iryo ugomba kuryumva wowe ubwawe, wowe ubwawe ku giti cyawe. Nta muntu ushobora kukwiruka inyuma arifite, nta muntu ushobora kuriguha. Gutega amatwi ijambo ry'Imana uko turibwirwa twese bisha kugufasha umunsi umwe, bikakubera ijambo ryihariye ryawe bwite. Aya magambo avuga igitekerezo kivuga hano ni cy'igiciro cyinshi cyane. Niba Imana yaratugiriye ubuntu bwo kwakira ijambo ryayo muri rusange kubwo kwizera, ni nako Imana itugirira ubuntu bwo kumva no kwakira mu kwizera ijambo ryihariye ribwirwa itorero muri iki gihe. Niba twarumvise ijambo rusange tukaryumvisha ugutwi kumwe, rero n'ijambo ryihariye tuzaryumvisha ugutwi kumwe. Ariko ijambo ry'Imana rusange nituryumvisha umutima wacu, icyo gihe tuzumvisha umutima wacu wose ijambo ryihariye ribwirwa itorero. Noneho kwihuse ku rupapuro rwa nyuma aravuga agaruka ku mahoro, akavuga ku mahoro hagati yanjye na mugenzi wanjye, ngo tubashe kumvikana, tubashe guhuza aho tudahuza, aho twifashe nabi, tubashe gutera intambwe imbere aho ngaho. Byaba bidakwiriye kuvuga amahoro mu isi ngari, ariko ntituyavuge mu isi ntoya aho duhura ubwacu n'undi muntu byihariye, mugenzi wacu byihariye. Hano haravugwa amahoro yo mu isi yose, bakaba badafite babaye badashobora gushaka kubona amahoro hafi yabo, ntishobora ko amahoro aboneka. Amahoro y'Imana ntabwo ari amahoro yazanwa n'imyigaragambyo mu mihanda. Amahoro ijambo ry'Imana rivuga ni amahoro ku Mana ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amahoro muri yo ubwanzi bwose bwakuweho, maze hagazana ku umwuzuro n'Imana wuzuye, kuko uwo mwuzuro n'Imana wabonetse. Ayo niyo mahoro ibyanditswe byera bivuga. Rero uko niko tubona amahoro ku Mana yacu ku bwa Yesu Kristo umwami wacu, nk'uko biri mu Baroma 5:1. Mu nkundire nsome hano iyi mirongo ibiri ya nyuma yo muri iki kibwirizwa munyemerere
mbigire masomo
ntabwo bikwiriye kuvuga amahoro mu isi muri rusange ariko tutavuga amahoro mu isi ntoya mu bo duhura nabo niba abantu tuziranye nabo duhura nabo mu kazi mu rugo mu miryango yacu aho niho tumenyera ko koko ari abana b'amahoro bene data katwongere tubishimangire tubitsindagire amahoro agomba kuba mu mutima kandi umuririmbyi niwe wanditse indirimbo kandi koko afite ishingiro ati iyo amahoro y'Imana ari mu mutima wanjye nibwo nuzura umunezero niko rero umugabo akomeza mu kibwirizwa cye ati ayobora intambwe zacu mu mahoro iri ni ijambo ry'ubuhanuzi ritureba twese tugomba kujya mu nzira tugomba kumva ijambo ryihariye ry'Imana ku bwacu bwite ryihariye ku bwacu bwite mu zina bwacu bwite amen noneho murebe ndashaka ijambo ry'ubuhanuzi ku bwanjye ijambo ry'Imana rivuga ku buzima bwanjye ngomba kuba niteguye ku bwaryo maze igihe ndyumvise ngomba kuryemerera rikaba ry'ukuri nkaryumvira nkakurikira inzira intambwe ku yindi
Je ne sais pas ce qui se passerait
sinzi ibizaba
ou si je pouvais voir cet homme avec sa propre prédication
cyangwa icyaba ndamutse mbonye uyu mugabo n'iki kibwirizwa nari kumubaza ni se yewe professeur ndashaka kugaruka ku kibwirizwa cyo ku cyumweru cyashize cyo ku tariki runaka naramuhamagaye mvugana nawe muri make ndavuga nti mukundwa
oui les choses de dieu dans les choses de dieu dieu a plusieurs voies
mu bintu by'imana manifite inzira nyinshi kuri bamwe ishyikira intego byihuse abandi gufata igihe ariko icy'ukuri cyo ni uko n'abantu bita ku ijambo ry'Imana badashobora kuyoberwa iby'Imana yakoze nta muntu warigeze avuga kuza kwa mbere k'umwami ngo ayoberwe ko hari ijambo ry'ubuhanuzi ryihariye ryasohoye kandi ko Yohana Umubatiza ari we wagandukiye iryo jambo kandi ko Imana yari iri kumwe nawe uyu munsi nta kindi twakora kitari gutekereza ko abakozi b'Imana bose bari ku itangiriro bose babaga bari munsi y'ijambo runaka bahagararaga munsi y'ijambo runaka ry'Imana atari mu buryo rusange gusa kandi icyo nicyo cyashyizwe imbere hano tuzi ko muri iki gihe abantu bose bafite ijambo ry'Imana mu buryo rusange bose bashobora gusoma ibya Mose bashobora gusoma mu mazaburi mu isezerano rya kera n'isezerano rishya ariko hagati muri iryo jambo rusange ry'Imana harimo ijambo ry'ubuhanuzi ku bwawe nanjye ku bw'itorero ry'Imana nzima amen
où la parole prophétique s'accomplissait
igihe ijambo ry'ubuhanuzi ryari riri gusohora hamwe na Yohana ijambo ry'ubuhanuzi ryari riri gutangira gusohora no kubizeraga ubutumwa bwe ari ryo ryavugaga ngo yagombaga kuzana ku Mana umubare munini w'Abisirayeli kandi ko azategurira Uwiteka ubwoko buteguwe neza nkuko buri muri Luka 1:16. Mbese ibyo turabyumva byose hagati mu gusohora kw'ijambo rimwe ry'ubuhanuzi ry'umuntu umwe, hariho umurunga, hariho gusohora kw'ibyagombaga gusohora muri rusange. Ni nako bimeze muri iki gihe.
Si Dieu n'avait pas donné une parole particulière, une parole
propre. Iyo Imana idatanga ijambo ryihariye, ijambo ry'ubuhanuzi, kandi kuri iryo jambo ry'ubuhanuzi hariho umuntu w'Imana wari ufite ijambo ry'ubuhanuzi ku bw'icyo gihe. Ariko si ibyo gusa, umusaruro w'ubutumwa bw'ubuhanuzi ugomba kugaragara, kandi ni nabyo byabaye mu gihe cyo kuza kwa mbere kwa Kristo. By'ukuri ntabwo yari umugabo umwe witwa Yohana ukomeye se wari gusohora ubukozi bukomeye bwa uri kurangirira muri we, ahubwo yari umuntu Imana yatumye wateguriraga umugeni umukwe, ku buryo ashobora kuvuga ati inshuti y'umukwe yumva ijwi ry'umunezero ry'umugeni. Uwo munezero ni wo munezero wanjye, kandi uwo munezero wanjye uruzuye rwose, uratunganye rwose. Ati birakwiriye ko wakura, njyewe nkaca bugufi, nta magambo yo muri Yohana igice cya 3:29-33 bijyanye n'ubukozi bwahanuwe, bijyanye n'ijambo ry'Imana, bigomba kujyana, bigomba kuba bijyaniranye n'intego rusange y'ubwoko bwose bw'Imana. Ndavuga umugoroba, hariho abantu Imana yagize icyo ikorana nabo. Ntabwo bamenye ubukozi bw'ubuhanuzi ngo babutangarire gusa, ahubwo imitima yabo yarateguwe. Amen. Nk'umugeni begerejwe hafi y'umukwe kandi bazamurikirwa. Dushimangiye hano kuri iki kintu ko hanyuma y'umuhanuzi Yohana nta wundi waje atari Kristo ubwe, uwo Yohana yari yaramuritse, uwo yari yarateguriye inzira. Ni nako bimeze n'ubwo mbere yo kugaruka ku mwami, ubukozi bw'ubuhanuzi bwasohoje intego, buhamagarira ubwoko gusohora. Igisigaye nuko umugeni ahura n'umukwe. Nta muntu ugikeneye kugira ibye akangisha cyangwa se agaragaza. Nibyo abantu bashaka kuvuga ngo Yohana yapfuye mbere y'igihe, yaciwe umutwe mbere y'uko umurimo urangirira ku musaraba i Gorogota. Yari yarasohoje inshingano z'umurimo we, ndetse twashobora no gutekereza tuti ngo by'ukuri Mwenera Branamu yacyuwe mbere y'igihe. Ibyo ni ibitekerezo by'abantu. Mbese mwamwe arigeze mwumva Imana ivuga ngo yaba yaraje, mwamwe arigeze mwumva havugwa ko Imana yaba yaraje imbere y'igihe cyangwa yaba yarakerewe? Imana we hari ubwo biyisaba kureba ku isaha yawe, hari ubwo se biyisaba kureba kuri kalendari yawe ngo imenye ko iri bukore? Cyangwa se ahubwo twari dukwiriye gufunga ijambo ry'Imana kugira ngo tubone icyerekezo cy'Imana muri iki gihe cy'urwijiji? Ukuri kuri hehe? Kuri ku Mana no mu ijambo ryayo. Ibindi byose ni ibintu by'abantu, kandi biragaragara rwose mu mwuka ko ari kimwe n'ibyo inzoka yabwiye Eva mu ngobyi y'Edeni. Mbese inzoka yamubwiye ngo ibye ngo uzagira ubwenge, muzamenya kurondora byose n'ibindi n'ibindi.
Bon à saisir.
Yego koko byari byiza gufataho nta kindi. bakundwa aho Imana yavuze kandi nongeye kubishimangira ku bwende umuntu Imana yabari yaravugishije by'ukuri mu mutima we ikamubwira ijambo ry'Imana rusange uwo azaba yicaye aho yumva igihe Imana izaba iri kuvuga ijambo ryayo ryihariye iri kuribwira itorero uwo azabasha kuryakira mu mutima we aryizera utuma yose abandi bose bazabinyura iruhande azabiciruhande kuko Imana ntacyo yabateguriye niba Imana hari icyo ifite icyo gukora mu buzima bwawe no mu buzima bwanjye aya amagambo yayo aratureba hahirwa uwizeye kuko isezerano Uwiteka amuhaye rizasohora nk'uko muri Luka 1:47 amen ijambo ry'Imana ni ijambo ry'ubuhanuzi kandi mu ijambo ry'ubuhanuzi harimo isezerano kandi mu isezerano
qui nous a été fait à toi et à moi.
Kwa sezeranijwe wowe nanjye aho niho kwizera kwacu gushingwa.
Il est parti sans savoir.
Igiye ibyanzu bivuga kuri Aburahamu. Aburahamu yagiye atazi aho agana ariko yarazi uzi inzira. Yarazi uzi intego. Mu mirebere yaho ku isi Aburahamu yaganaga kucyatazi. Kitazwi ariko mu buryo bw'umwuka yagannye mu gihugu Imana yamusezeranije ntabwo yigize ayoba yari afite icyerekezo nyacyo wenda sahari ntabwo cyari icyerekezo cy'uburyo bw'abantu hano ku isi ariko cyari icyerekezo kiva ku Mana ni nacyo cyabaye rwose ku bahanuzi bose ni nacyo cyabaye muri iki gihe cyacu muri gisekuru cyacu hano Zakariya wari warahaye isezerano yaje kubona hanyuma risohora nuko ararangurura muri amagambo muri Luka 1:35 ati yujijwe umwuka wera avuga amagambo y'ubuhanuzi akurikira bakundwa ijambo ry'ubuhanuzi ryari risohoreye muri Yohana none wari uhagaze aho Zakariya abonye gusohora kw'ijambo ry'ubuhanuzi abumbura o akanwa ke nuko ibyanditswe bimuvugaho biti avuga amagambo y'ubuhanuzi muri amagambo Luka 1:38 umwami ahimbazwe Imana y'Abisirayeli kuko igendereye abantu bayo ikabacungura irebye ubwoko bwayo indoro y'imbabazi ikabacungura 39 kandi duhagurukirije ihembe ry'agakiza mu nzu y'umugaragu wayo Dawidi 70 nk'uko yavugiye mu kanwa kabera bayo bahanuraga uhereye kera kose byari abantu bera b'Imana bavugishwaga n'Imana bashorewe n'umwuka wera noneho ijambo ry'ubuhanuzi bwa Bibiliya ryarasohoye nuko umugabo warivuze yujujwe umwuka wera amen bakundwa uwo Imana yasohorejemo ubukozi n'uwa bibonye bombi bujujwe umwuka wera amen umwe yasohoje ubukozi bwari bwarahanuwe undi ashimira Imana mu buryo bw'ubuhanuzi amen ndatekereza ko natwe turi munsi y'umwuka umwe w'Imana ku buryo
sous lequel le frère Branham a exercé son ministère.
Ari wa mwuka abahanuzi bose ndabwe na Branham wabakoresheje. Natwe tugomba kuzura umwuka wera. Uyu mugabo ntabwo yazanye ubuhanuzi Zakariya oya ahubwo yegeranije yavuze muri bacu ubuhanuzi bwose kandi ashimira Imana kuba Imana amwemereye kubona busohora uyu mugabo Zakariya cyangwa se uyu mugabo wabwirije itibinyon ubu ngubu ari kuvuga kuri kira kibwirizwa aravuga hano ati hari ijambo rusange ry'Imana hakaba n'ijambo ry'ubuhanuzi ryihariye ku bwawe nake uko niko biri rwose hakundi icyo gihe Isirayeli yose yari ifite ijambo ry'Imana kuva ku itangiriro ukagera ku iherezo kuva ku murongo wa mbere ubanza itangiriro ukagera ku murongo wa nyuma wo muri Malaki bari afite byose icyo bari babuze ubwoko bwa Isirayeli icyo bari babuze ni ijambo ry'umwihariko ry'isezerano icyo gihe iri jambo ryihariye ry'isezerano niryo haje kugaragara umuntu wihariye uwo ijambo ry'Imana ryagomba gusohorera ibyo biri agaragaza gusa ko mu kuza kwa mbere kwa Kristo no kuza kwa kabiri kwa Kristo byombi bifite byinshi bihuriyeho kandi byo biduhamiriza ibyabwiwe mwene Branham tariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 1933 ngo nk'uko Yohana Umubatiza yoherejwe kubanziriza kuza kwa mbere kwa Kristo ni nako nawe uzatumwa ufite ubutumwa buzabanziriza cyangwa se buzaba integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo ubu ijambo ry'ubuhanuzi ryihariye rireba igisekuru cyanyuma kidasanzwe cyahanuwe ku gisekuru cyanyuma ku bw'igice cyanyuma cy'itorero
La prophétie biblique s'accomplit.
Gisohoramo ijambo ry'ubuhanuzi. Mushimire Imana uko ikwibikwiriye rwose kugubuntu budasanzwe twagiriwe. Tubaye kwarumvise no gutwigusa.
Alors nous pourrons le faire de tout cœur.
Tubaye tutarumvise no gutwigusa, tukaba twarumvise n'umutima. Dushobora no kubikora n'uyu mugoroba. Izina ry'umwami rishimwe kandi rihimbazwe yarebanye ubwoko bwayo imbabazi ubuntu yibuka isezerano ryayo itwohereza umuhanuzi iyobora intambwe zacu mu nzira y'amahoro amen none iratugaburira ijambo ryayo rizima kugeza maginga ya itugaburira manu yari yarahishwe mu bisekuru byose ariko igahishurwa ku bw'ubuntu abagaragu bayo n'abahanuzi bayo amen kugira ngo wowe nanjye dushobore kwicara ku meza y'Imana ateguweho byinshi ngo tubashe kuryoherwa n'ibiryo byayo byiza byo mu rugo rwayo nk'uko dushimira Imana kubw'ibiryo byahawe isi siko twe dukwiriye no kwishimira birushijeho kubw'ibiryo by'umwuka ninde muri twe wicara ku meza y'ibiryo byahawe ku isi akabirya atashimiye Imana ninde ubikora wenda abapagani abizera bo ntibabikora nicyo gituma bakundwa niba tujya dushimira Imana kubw'ibiryo by'umubiri bifasha umubiri mbese ni kangahe twari dukwiriye gushimira Imana kubw'ibiryo by'ubugingo bwacu bitubeshaho mu buryo bw'umwuka bitubeshaho biduha kubaho mu buryo bw'umwuka hagati y'ijambo rusange ry'ikibwirizwa Imana yabwirije ijambo ry'ubuhanuzi mu gihe cy'imperuka ivugana natwe muri iki gihe aba ariko bimera he kugera n'umwe ubura ahubwo bose babe baboneke uyu mugabo wabwirije yaba wenda yarabivuzeho gusa ariko dushobora kubyibonera dushobora kuba mu bagira ubuntu n'Imana uyu munsi twese nta n'umwe uvuyemo twebwe abicaye ku meza y'Imana buruko umwaka utashye tukaba dufite uburenganzira kubona uruhare ku biryo by'Imana tukaba dukwiriye gushimira n'umutima wacu wose kubw'ibyo yaduteguriye izina rye ryera rihimbazwe amen duhaguruke se wenda kugira ngo dushimire Imana mwiritaruzi mbese ntiwasenga ntabwe natwe
Nous te remercions de tout cœur.
Data wo mu ijuru tugushimiye n'umutima wacu wose kubwo ijambo ryawe ryera wongeye kuduha kutumurikira uyu mugoroba. Mwami turagushimiye kuba tutagomba gusa kuvuga ijambo ryawe no kureba gusa uburyo wahanuriye ubiyeretse abahanuzi uburyo wabavugishije, ahubwo mwami dusa no kugushimira kuba waravuganye natwe kubw'ubuntu. Oh mwami, twashoboye kumva ijwi ryawe. Oh mbega amahirwe twahawe kubw'ibyo. Twese duhimbaje izina ryawe ry'icyubahiro, tugushyize hejuru hagati yacu. Mwami tuguha icyubahiro n'ishimwe, kuko mwami by'ukuri ntabwo wavuganye n'abahanuzi ba kera gusa, ahubwo wavuganye natwe. Natwe wavuganye natwe. Mbega amahirwe, mbega ubuntu mwami, kuba twarashoboye kumva ibyo byose. Mwami ntabwo dushaka kutita kuri aya magambo, ahubwo mwami dushaka kugushimira duhinda umushyitsi ubwo dutekereza ku ijambo ryawe no ku byo wavuze. Mwami turagusabye kuri mugoroba, mwami wakoze ibikomeye, mwami watoranije abato kurusha abandi babaje abari bo uvugana nabo. Oh mbega uko ari ubuntu bukomeye. Turabibona no mu minsi yabanje ubwo uri hano ku isi, uburyo wavuganaga n'abawe. Oh abandi bo wavuganaga nabo gusa mu migani, ariko abawe bo wavuganaga nabo mu mvugo yumvikana. Izina ryawe ry'icyubahiro rishyirwe hejuru. Haleluya, tunejejwe n'ijambo ryawe, tunejejwe n'ibyo tubwiye umugoroba nabyo. Tugushimiye biturutse mu ndiba y'umutima wacu. Haleluya, mwamushyirwe hejuru. Ntabwo dufite amagambo ahagije twakubwira, ariko uzi imitima yacu, uzi ibyifuzo byacu mwami. Oh Yesu Mana yanjye, uhiye umugisha ubwoko bwawe bwose. Ni ubwoko bwawe bwumvise ijambo ryawe bashobore kukuzamurira icyubahiro n'amashimwe mu buryo bukwiriye. Haleluya, izina ryawe ry'icyubahiro rishyirwe hejuru. Haleluya, amen.